Didi Tesalonik nabe, simore didi. Bandirabe, ko fati e garal jommen Yesu Almasihu e dental men e saramum, amin nyago on dum do. Woto hakkelaji mon jaw hen jibade, woto berde mon dillu hen sababu ne woni longinoje, woni e wajuji, wala woni e batakeji bietedi ko minen bindi dumen, bioji nyalgu jomiraadu ngu yettima. Woto hay goro dagno baggiri on, ngati alay sago tajare nde ara taw. Chalido jogordo halkede o feña lundido pawdo hore mum e kala ko ene wiye Allah wala ko ene sujjane jaado ha joodo yi suudu Allah wi hore mum Allah o mate on ciftoraani boda hala natno on dumde gondunomi e monde odon gandi holi ko jaggimo joni mbele o mo wasa feñde so wonande saha makko yonti ngati gila joni sirlu salare o nana gollo e aduna he kono jaggudo o nani do taw so ummima don non chalido o feña kono jomiraado Yesu wardan mo wuttango mum munnirama annore garal mum garal chalido jibinto dum ko golle seitané arda e sembe mawdo e kala kaawi saaji e maneji fenande wondude kala o nyaare ngam funtude jogorbe halkaate be sabu be jabaani yidde gonga o be dande ko dum wadi Allah neldibe sembe majjinowo ngam addande be gongdinde fenande mbele be gongdinani gonga o ina beltoro o nyaare be fof ina nyaawe minen non bandirabe hursinabe jomirado amin poti yettude Allah e kala saha sababu ne mon ngati Allah subimo on gilay fuddode ngam dandirde on cienugol ruhu o wondude holare mon e gonga o koy dum on noddiri on kabaru modjo momin kabri ono mbele odon keba gedal mon e darje jommen Yesu Almasihu ngal bandirabe nden non tinnode nangtodon e wajuji dimin dokkiri on hunuko e nufru walla batakeji di fof jommen Yesu Almasihu e hore mum e bammen Allah jiddo en sembiliri berde men ha abada mojjere mum rokki en damaaw kolningo o yobe cembin berde mon be nyimnay mon golle mojje e hala mojje.